Octave Sounds. Sweepsy Production.
Bodi basane upungu anawasi nyumba kuditi zingo wagona usamango dimugukwa mwana kungwirira jirombo ja minga minga zima ndipesa njisoni ya kumfandala yankwirira jeni kumuona jeni osa wana zaga kumi zima ndikumudwisa ino antuni ongo funika basi kukwimisa malamulo sofala zikudula sama basi dwepero ino asinganga ndinu mugu yambisa nchididwe usinanga ena ama panga izipo funa kukwima ongo funika basi ndi zilango zokwima apolisi ya kwire nchito yao lamulo soli kwire nchito nalo tikwirane manja abale ndi alongo ola kwa mangidwe osalizi mongo
ya sambi sambi chabe kononga soko
Azibambo moto wanu wa mpole Nkaza, mwana wanzanu mkole Ndalama, kubele kakuti ya role Ndi, bali ena ndi makolo opusa Ama sekelera, ndi makolo olusa Akutero, ati mangu ati majasa na kwime Sabu ino tima uona magesi yasa na zime Ama ziwa kutoka, iwo ndo kutwalilime Makaye chonde samalani, ndi jindime Chwe, maledi yo sanga chuneko Sama ziwa zote kunja kukuli yuneko Nkazi ya linaye kulumpa, iwo ndi chule kodi Azibambo tima uona muzimu ni chule kodi Yeah, Nkaza, brother, father, shatter Tieni DJ Bese nkari udebo la bata
Mwatenga sambi, sambi chabe Kononga soko
Kwima, inu mulibe kambi Nanu wapuzisi inu yondi wapuzira Mutenge bombali yopuzisa wapuzira Mulibe mpavu yokona ndopuzira Mulibe ufulo bango bwezi ndopuzira Nanu soma golo mudedeze wanawa 24 hours mudedeze wanawa Muzidedeze sonoka inu wananu Muziwe bamawa muzakala ndia nanu Wakabezeka otero inu muzifula La mulo lipo sampavu wakabezeka muzifula Ngati nkuku nani so ndiri ndi nkwiyo Chomwe ndi kufuna chitidwe uteretu Ola kwa mangidwe siku titiperetu Tikale ya falisi utenga utifalisi
Mwatenga sambi, sambi chabe Kononga soko loko